Rich. Numunya America Kazimendisa ati good morning.
Serious.
Ijwi rya America ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Nsabimana Jean Baptiste yanyandikiye kuri radio yacu @voanews.com ati Toma nubona kanya uzanshakira karirimbo ka karahanyuze nyarwanda maze ukanturire urungano rwanje ni ukuvuga abo dukorana muri hopitali yashira abo twavukiye rimwe mu 1980 bagihumeka n'abatabarutse Imana ibahiruko ridashira. Nsabimana ayituye kandi cyane cyane abantu bose bakunda u Rwanda barwifuriza iterambere amahoro ubumwe n'ubwiyunge mu mateka twatambutse uku niko byandika ati ndifuza karirimbo nasezeye ku rukundo maze rero Nsabima iyi ndirimbo ni ya kera koko yacuranzwe n'abanyeshuri bigaga mu ishuri ryahoze ryitwa Coq ni ukuvuga College Officiel de Kigali hari ya imburabuturo hahoze FSB nuko wihanganire kandi namwe mwese muteza amatwi ijwi rya America nshuti za dususuruke mwihanganire amajwi nimwumva adafashe neza iyi ndirimbo nasezeye ku rukundo ni yakera rwose
nasezeye ku rukundo uruko muzinu ya Zera no kuwa deyi, ujira ngomoa. nakunze abeho ngiye bugane ngiye gushakiparanga nidushobora kubana nagize icyo mbabyeyi bawe nidushobora kubana nagize icyo mbabyeyi bawe ya ugane yerayo mfitirishimo oraya mezimunani ugongaruki muhira ziko ngiye kubona uwo nkunda ugongaruki muhira ziko ngiye kubona uwo nkunda mare narafata kuka bamingurite yande agahinda erekeye ubona kunde bavuga ko yarongowe nundi erekeye ubona kunde bavuga ko yarongowe nundi cyabiteye yizi umucuruzi ati mumume mutware bayibihumbi munani nongereho n'inyana igaju bayibihumbi munani nongereho n'inyana igaju bayisemera inkwano babajije inshuti yawe ntiyashidikanya rwose abivugiraho ngaho ati nasigira ibinsangiriye abivugiraho ngaho ati nasigira ibinsangiriye bitavugwa ubwo mpita njya kuryama ntabwo nigeze ngoheka ababyeyi babibwira yuko ari ukwiruhukira gusa ababyeyi babibwira yuko ari ukwiruhukira gusa uracya mpamira utwange nimurabeho uragira ngo nguma Yesu ubundi ndabamaririki uragira ngo nguma Yesu ubundi ndabamaririki nguna none ngo baramutwaye sigaye meze ngumye uragira ngo nguma urabona hari cyo bimaze uragira ngo nguma urabona hari cyo bimaze imenera guwo nguna none ngo baramutwaye yemeze ngumye uragira ngo nguma urabona hari cyo bimaze uragira ngo nguma urabona hari cyo bimaze
muri Amerika turasusuruka. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mususurutse abanyu.
Nikwirakaze Pacifique ni Kigali mu Rwanda Kanombe, batahije papa na mama bari mu Burundi. Nawe tuvukana atasha wagenzi nasize mahama harimo witwa Averi Olivier Jire ndetse n'abandi bose ndabasuhuza ndabatuye indirimbo ya satubi ariyo yose mwabashiramo.
Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe Najinda kwemere sinzo siva na ime Nyandika mungita wachawa kundi bawe Najinda kwemere sinzo siva na ime Uwihe vigoye, muwihe giza Uwihe vigoye, muwihe giza Zoko manji nyuma ya
Ruke ni ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @voanews.com, Facebook VOA radio yacu. Masamba Intore yaduhaye indirimbo 11 kugeza ubu tumaze kumva 9 muri zo. Iya 10 nagira ngo dusangire uyu munsi yitwa Ikibungenge. Ariko nimba bivuze nabi mumbabarire, ubwo ngubwo muzamfashe kumenya neza uko ivugwa cyane cyane na Intore wiseguyeho. Ariko nanagushimira cyane nanone kuko ibyo yadukoreye rwose na gatangaza indirimbo 11 ni ikintu gikomeye cyane. Urakarama
wimi chibunge nge nge karu chibuza benge nge ngwino mugore nyonda nyambi noje yamaso nyambi tarushisika nya bihatsibikama ngwino maboko yuruye amwakamisha inka kuruye nzirye ndira nkwingiye ngwino serwa kunda twakuye bucura mu nzu ngwino senyira mihanda cyugaruka nzobita handa idahanda basore munda Chongwino irirashe neza wenye watashumutima wanje uzuru mubiri wose nyamuka ninyana munyanja inshuke zimukwa munda mugume mumwingiye atanga zikarumanga ngwino ikibunge ngenye karuki kibuza benge ngwino mugore nkunda ngwino mugore nkunda
Radio Ijwi rya Amerika ikigano cy'umuziki dususuruke adresse ni radio yacu @gmail.com mutwandikire muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara rwose mususurukane n'abanyu
Mother, you are the one.
Za matwi ikiganiro cy'umuziki dususuruke ku ijwi rya Amerika. Adresse radio yacu @voanews.com, Facebook VOA radio yacu. Muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara mususurutse abavandimwe n'inshuti. Maze rero mugire weekend nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama. Musigare mwumva iyi ndirimbo Weekend.
Last class, I'm passing time until the bell rang. Brantley, I know you're on stage, but I just wanted to call and leave you a voicemail and let you know. Please don't be mad, but I sold the Cougar. But I really think you're going to thank me for this. So I'll talk to you soon. I love you.
Oh, man. Fellas, the wife sold the Cougar. For some reason, I need to blow off some steam. Y'all down to party? Let's go find a party.
Bad looking like Panama's bed. Bunch of jacked up trucks and bikinis. Got a Yeti full of good ideas. Like I ain't worried about driving down the state right here. Living out for the weekend. Open up at the time of your life. Take a shot for the church on Sunday, amen. Somebody says something about work on Monday. Don't say it again.
Something sweet, sweet, say I'm there.